When my father died, they called his best friend. Listen to this song. Hotsa ke thato ya motho le phetogo tsa hae di fetiswa lefatshe lena nkabe ke hlwekile le ha ho le jwalo tshepo ya rona e matsohong a hae yena ntate Boni matata kalifatsi re rapela ka mehla o yohle tuso ya rama sedi le sika la bophelo wena ya sa fule
Impa joale.